Sizongithulela nazi ibongo zenkosi uShaka kasenza ngakhona. Udlungwane kaNdaba, udlungwana ombelebele, odlunge emanxulubeni kwaze kwasa amanxuluba esebikelana. Unodumehlezi kamenzi, usishaka kasishayeki kanjengamanzi. Ilembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. UShaka ngiyesaba ukuthi uShaka. UShaka uyinkosi yasemashobeni, unomakhwelo ingonyana. Umahlome ehlathini enjengohlanya. Uhlanya olusemahlweni amadoda. UDabaza, ithafa eliya kumvela. Nomashovushovu, kasenza ngakhona. Ungaqa libovu nasekuphatheni. Ubholokoqa, bazalukane sisile. Aziqedwe ibongo zenkosi. Bayede.
Sasha mafutha mfeni bafas bemfika betha kusiyo kaSibindi kanivelo kaSibindi. Inkihla nkihla masemeshi intombi zaseZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethe ishumi. Sangami ngedwa ngihamba nenkunzi endalo baba umadala ukunene umadonsela umtimanda ugayeda umgosi ulubamba olunye zingaba zimbili sifuze ekhaboningi. Sizofundisana ingane zethu ngoba thina sazi. Singabe sofundisana ingane zethu ngoba thina sazi. Tholazela mthoka lekanda. Sinande emnyama sazazi. Tholazela mthoka lekanda. Sinande emnyama sazazi. Sesiphenduka belunga abamnyama. Sesiphenduka belunga abamnyama. Sesiphenduka belunga abamnyama. Ukhobize oh mashiya mata mata njengonyamazana mafuza fulele njengeflembu oh sikoloze simehla bovu esibuka umuntu bengathi samjamene umakhulu khulu ulukhulu mehlo makhulu mehlo makhulu oh mkhulu ungani uNkulunkulu mkhulu kodwa kangangophungani oh mkhulu ungani uNkulunkulu mkhulu kodwa kangangophungani oh awundlubezami lebini ngoba sabukwehlela engabe emhlabeni zayisaba hlubi eshe 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 singabe sofundisana ingane zethu ngoba thina sazi. Singabe sofundisana ingane zethu ngoba thina sazi. Tholazela mthoka lekanda. Sinande emnyama sazazi. Tholazela mthoka lekanda. Sinande emnyama sazazi. Sesiphenduka belunga abamnyama. Sesiphenduka belunga abamnyama. Sesiphenduka belunga abamnyama. Sesiphenduka belunga abamnyama.
More music at imenat.com.